trouble. They don't make them like you no more. Tava fana nawe second trouble. They don't make them like you no more. Ngizokuthanda uze kubuye uJesu. Ngizokuthanda sithando sa Jesu. Ngizokuthanda uze kubuye uJesu. Ngizokuthanda sithando sa uze kubuye uJesu. Khohlwa ilaba fana bazokutshela amanga. Isizulu nomhla seliwe dream hlolo kunike Alexandra Gomora
yebukula mama are mayihlale phansi ubamba umthetho mthweke le rato osadlala ngalona ufane ngalona. It's alright, I need your love and patience to fill all empty spaces. Me deep, I am faded, now swear you've upgraded.
La peco na.